Bandes.
Sitokupakara au kupiga karata. Tangu jana sijalala. Penzi nikigaramia. Na usije na silaha kama roho inataka. Ni abiria boda boda hata nimekaribia. Ni antaweka wazimami. Oh, aheri mamu. Au sioni zaidi yako. Aha, aheri mamu. Chaguo langu we ni waubani. Ukintema minta wanaradi. Uaminifu mina kuahidi. Aya, sibisha. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Wanini kimya kimetanda. Ama lipi sijafanya. Sema niache kuwaza. Hadithi penzi letu rangi ya kaniki. Najua umeona wengi, ila wengi so wakweli. Anika wivu kama kanga, wapate mambo ya kusoma. Senti leo nimechanga, tukale sima ya kusonga. Chaguo langu we ni waubani. Ukintema minta wanaradi. Uaminifu mina kuahidi. Haya sibisha. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Oriti mam, kikideki mam, kikideki mam, kikideki mam, kikideki. Kororiti mam, kikideki mam, kikideki. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be I should be Baby, I can be
Should be Mara Sita. Simba Sound Production.